wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada Baydhabo ku soo gabagabeysay tababar muhiim ah oo diiradda lagu saarayo kor u qaadida ka qaybgalka iyo hoggaaminta haweenka ee nidaamka digniinaha hore. Tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalay ururada haweenka maamulka degmada Baydhabo, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed Madiino Ahmed Nur ayaa ka warantay ahmiyadda tababarkan.
Waad mahadsantiin dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan. Waxaan rajaynayaa in wada shaqaynta ay kor u qaado awoodada iyo qayb qaadashada Women Network, One Stop Center shaqaalahooda iyo hogaamiyaasha bulshada ee nidaamaynta digniinta hore Early Warning System. Xiriirkooda dhow ee bulshada waxay ka dhigan tahay kuwo muhiim ah oo ogaanshaha khataradaha iyo ka jawaabista degdega ah. Waxaan rajaynaa in kulankan lamadoon maalmahan uu noqon doono mid dhaxal gal ah isla markaan uu ka qayb qaadato dhisada shabakada jawaab celinta degdeg ah.
Qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii tababarkan ayaa sheegay inay muhiim tahay in la hormariyo arrimaha haweenka.
Waan mahadnaqaynaa wasaaradda haweenka oo dardargelin xoog badan ku waday doorka haweenka kaliya bulshada tiyo yaraynta khataraha iyo digniinada hore. Haweenka Soomaaliyeed mar walba inta yagayna badbaadinta bulshada, ciyaalka iyo horumarka deegaanada dalka iyo diinta ayaa hormuud u ah dadaalkii uu muujiyay iyo iska xirka bulshada dhatiyo inay ciidanka maaysanin oo ku madadta ogolaashada wada noolaashada bulshada dhatiyo ee adartay manaaradan amal waa manaarada bulshada dhatiyo ka nooladaasi uu meel raayeen way gelin nolol bulshadeedu way gelin caafimaad bulshadu way gelin horumarin dad iyo deegaan iyo dawladdu way dawladda dhatiyo hor way gelin helna ardaydu khatar badan soo wanyin.
Assalaamu calaykum. Idanka faraxsana mala rais tobarkum wasaaradda haweenka nin qabti oo muddo la maalmood ninka dareerinta taariikhii lamay lay saddex nin dareere oo may bagno ku saabsanayay ka hortag iyo wacyigelinta haweenka tacadiga linjeesada. Idanka faraxsana walbadan ku faa'idni walibni ku faa'idniina may barajay intuuna bulshada oo walbadan in ku sii faa'ideeyo doono inshaallah.
Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadan doono sidii ay haweenku u dardargelin lahaayeen ka qaybgalka arrimaha siyaasadda.